yako divi nda kueleza. Imuvi kwa kichwa yako John taitengeza.
This program is suitable for persons over the age of 18.
Hakuna chama under 18 hapa. Over 21 strictly mzee ya choice the number. Mnajikusanya mabesti katha. Toothbrush usahau mbuo za kuvaa. Gari full cap mzee ya jaza ngata. Boot vile mejaja utadhani ni ba. Kama uko Uganda weza beba yako aragi. Kama uko Tanzania jona yako konyagi. Kenya ni king kapande ya kusokota bangi. Lakini make sure kina tunafanya tunikiasi.
Oh, we love to party.
Oh,
we love to party.
Oh,
we love to party.
Oh,
we love to party.
Oh,
we love to party.
Oh,
we love to party.
Oh,
we love to party.
Oh,
we love to party.
I'm a party animal. Chako weza sema na bado mina jivunia TV kwa Mkenya. Usishangae kesho mshindo kwa mkama bema. Jana kwanza rugby team ndo ilikuwa inacheza. Another reason for me TV kupati tena. Benja funga bao ya mbao TV na sita. Mimko kani yangu TV ya kuna sita. Kabla nsahau just get drink it while Lex Reda. Nunia mtoto katha garanti tutamlegeza. Atanza kutafash tafash mwende kwa keja. Saini kitu kasa kumna moja asubui. Igari keta nfikisha home job misi jui. Toka inje ya club TV nkapigiwa si. Nataka na show kina ngoni Uganda hii ni wazimu. Na sinzia trivi kipanda ndege. Lakini I love to party. Na mimi ni kenge. Na mwela kupate.
We love to party. We love to party.
We love to party.
We love to party.
We love to party.
We love to party.
We love to party.
Mimi na wewe twende party. Wanawome usikrize mwongeze.
Love ya muziki, goni tukuna muziki.
Lakini, sisi vijana waze wakazi. Tu party, tu frahi. Ndani party, twende mbele ngoni. No nini, here we go again. Tufanye kazi.
Na baby ya na baby kumenyeka. Nairobi bongo ni Kampala. Binyone kiroro kudigi. Binyu mirangoni neno nini. La baby na baby kumenyeka. Nairobi bongo ni Kampala. Binyone kiroro kudigi. Binyu mirangoni neno nini.
We love to party. 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 We love to party.
Lakini mtoto wangu sikupate. Mimi napenda